Uzikacha na mkeka, kaenda fia ujolepa. Sijavamia kwenye lecture, Caribbean reggae nature. Pure weedy, nakuwa bigi, na shesha oge, yeah. Mana midaya kupemesa, dia forever miwasa, yeah. How remix on the this one? Misi delay, yeah. Yesiku zile, na misi delay. Kuna silly mission. Kuna silly mission. Peace kama rasta, pamba ni yanganga ni faster. Badae tunangata, wana wana Africa definer. Ata kiketi zokodi ni minor. Kitu pechaka, dera kunase, kibao kata. Kwa minata, kuwa bigi na sheshoge. Mana midaya kupemesa, dear forever me was all, yeah. How remix on the this one? Missy delay, yeah. Esikuzile, Missy delay, na missy delay. Tuna silly mission. Tuna silly mission.
255. Be on key, be on sound, yeah. Aga. Yeah.